Yo, tano nane, kwa nini kesho, si kesho. Tunatoka Nairobi mzima, East Bus mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill, 254 tunachafua scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana, kamizi size za try kuresist. Tunatoka Nairobi mzima, East Bus mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill, 254 tunachafua scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana, kamizi size za try kuresist. Kwa wala ni recognize, mini b-boy uno, cause this is bado unakangwa ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nikatu nacheza ludo. Brush wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime fitness plug. Hamariza na unaneza duju, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa malocals tags. Mahita kwendeni uko, sifanya kitu juu ya mafans. Tukon top juu ya KCC, maopser mzima tunawa ping. Keep up D au COD, but tutorial kwa hizi streets. We ready to risk ataji bali ya tu na pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali na penda na mademo wageti kali. Tuko strap na makori nkesa manambli wajigasa na die smoke. Tuko strap na makori nkesa manambli wajigasa na die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na izo ndagizenu imbo. Uta survive aje kwa jungle man na hautafuti do. Tunatuko vana rope mzima east bus mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV, kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana, kamizi size za try kuresist. Tunatoka vana Nairobi mzima east west mpaka CBD. Ndombo gimevisha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV, kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mtana bishana, kamizi size za try kuresist.
Maguno wamevisha drill 254 sima number uno. Unezuliza number uno. Mina dai cash do wap adi ma euros. T-bop ki anon T man agagali o mi. Kwa kichwa nina ma alphabet A, B, C, D. Stay tuned kwa hii TV. Na team ina shut down CBD. Na marapa kwa week kwa street amu kudungwa BCG. Stay tuned kwa hii TV. Na team ina shut down CBD. Na marapa kwa week kwa street amu kudungwa BCG. Niko joke kwa scene, mkono zinarushwa right and left. Kwa street usbebe ufala, go hard kachin ya BMX. B-boys tunaenda viral, breaking news kwa CNN. Na ukileta ujinga kwa mbogi, unapigwa X. My bro, this life is crazy and welcome to the city of sex. Awa sayo wamekarima knives, kings, for defense. Jugenyo kwanga safi, who's to tempt, no offense. Na ukileta ujinga kwa mbogi, unapigwa X.
It's to the dirty.